Kanda la jana ke kena yonso jama kuzi choko buwe jama kwa gazo Shumuna mwendo skalazo sendo mwendo koma gara Ipumalu hunde mata machini wanti gazo Kalu elu wendo taka itewa wanti ksa shinga hana Kwa la bandu anenji ne pingi mountain Pumaka chubaza mati ina ngilichacha Kilbegu ya unsha isla moshini Mwelu nofo tumio cheni blaza Umyama sapa umyama nyukzesu Lungu mchacha kwa lase show pindwe Nchina hati nyogi pinde bo Ushaga ganga nukotoza galponu Spunja ngamkoti sata siko nebatu Esabe kufana na mashlunga gangwana Umakona wacha haiti kubagota ya bata Bafas babani Mfoga kulu loyo
Yeah, sure, personality.